Ukuthule ebandleni bazalwane, dinga umkhandazo nako ngilingwa usethane. Since I went solo, the game is so funny. Bentin shy slolo, nginikhumbuze kuthi ngubani. Kanda kanda kanda, kanda phezu kwema. Bamba kanda kanda, bamba phezu kwema. Kanda kanda kanda, kanda phezu kwema. Bamba kanda kanda, bamba phezu kwema. Kulele zosweni, thwasele khoneni. Bangibiza usikhotheni, daswa ngenzele moneni. Lensimba ligobeki, ngifuzi old lady. Twana ngibaxoleli, twana ngisifoneli. Spethi club club siyabapresa, siyabastata siyakwenja. Sikwenza konke lokho sigqoke insenga, lamalanga akekho ongamthemba. Lo mhlaba uyahlaba unameva, hangisana nembeza. Bazophela endaweni labo clever, uyangithola? But his hand has yet his hand, I'm a rock dog, who cares his hand, I hang a dab. Go to Banuti, so cares I'm in pain, who has a stand, begging Jabba's up, yeah, go bang up, yeah, so Katan, I made it to win it, run and end some limb. Ukuthule ebandleni bazalwane, dinga umthandazo nako ngilingwa usethane. Since I went solo, the game is so funny. Bentin shy slolo, nginikhumbuze kuthi ngubani. Kanda kanda kanda, kanda phezu kwema. Bamba kanda kanda, bamba phezu kwema. Kanda kanda kanda, kanda phezu kwema. Bamba kanda kanda, bamba phezu kwema. Kanda kanda kanda, kanda phezu kwema. Bamba kanda kanda, bamba phezu kwema. Kanda kanda kanda, kanda phezu kwema. Bamba kanda kanda, bamba phezu kwema. Yonke indoda kulomhlaba izodla amandla wethu kuthukuza. Mangibona ingivesa izinyo ungithatha njengesiphukuphuku sana. Sasogcwala unamanga uma ihingagara. I'm the realest, I'm the truth till I go 6 feet under. Big ingane zenzani mangimisa trap neskanda. Check how they shake they bam bam, they gon' make you pay a lump sum. Sibagcwalise kuquantum, Van Dach is keep a fucked up. Sibaphethe kwesikhashana, sisingamoshi isikhathi sami. Leni puffin passan, maybe shava kwama-last squads ba. Ntona kwazi ba, ntona kwazi ba. Bade lami ukhomba me, hlala wazi yamadoda ayipheli. Le game ngifaka isikhiya and isikele mangisithengi. Ukuthule ebandleni bazalwane, dinga umthandazo nako ngilingwa usethane. Since I went solo, the game is so funny. Bentin shy slolo, nginikhumbuze kuthi ngubani. Kanda kanda kanda, kanda phezu kwema. Bamba kanda kanda, bamba phezu kwema. Kanda kanda kanda, kanda phezu kwema. Bamba kanda kanda, bamba phezu kwema. Kanda kanda kanda, kanda phezu kwema. Bamba kanda kanda, bamba phezu kwema. Kanda kanda kanda, kanda phezu kwema. Bamba kanda kanda, bamba phezu kwema.
Flazing jam.com.